tena sikumbuki mara ya last tulika hivi na babangu tuko Java hapa na kuna kijana hapa babake amemleta hapa am school na amembuyia burger na chips na soda na bado wanakula na tumekaa paka wanawa bado wanakula
bado tuna dish.
Hope you guys have good dads.
Sisi mabuda yetu. Story for another day. Mimi muda wangu alinongelesha vile vilipigwa.
Sasa hivi wewe mnaongea something.
Niongea something.
Na yana tuna mabango.
Sisi kama si school fees.
Na kitu kuongea mnaongea nini wewe? Unampigia unamwambia wewe lipa fees. Deadline ni ide.
Anasema
sikia dimi nilimtumia deep chat fees bado tu ni ile tick moja tu hadi nikadi
hadi ajui
hadi ajui ni
mapenzi
ya shule
sema pia
adai kuingia disho
bora mko nyumba moja
eh bora
mko bora
anakumbilia safa bora anambia
safa ni safa lazima
yose mkona baba zenu kwa nyumba moja. Big up you guys.
Anyway, kuna guest leo.
Kwa kila msi, plus guest. Kama mtujui.
Kwanza huu ni mwana kwa mamezi ya kudu hepa, unasikia zi. Easy.
Ni maja yiku available for 2 weeks.
Busy woman.
Na mwenda kiwe vacation.
Iyo ni, iyo ni.
Nilipata.
Mwezi
ya. Tushow.
Miss guest yelevi yon.
Mwenda kiwe vacation.
Tushow.
What is vacation?
Second 19 na najezo staff.
Ziwa
nisema kufuti. Awea kufuti, sorry. Sisi wa sewa niti.
Adia na kato.
Waaah, bro. Nini? Banta.
Sawa, tuambie basi mbona utakuwa available for 2 weeks.
I'm here, that's all that
matters.
Hi, guys.
Bye, mesalimiwa. Anyway, story ni mingi.
Tunakuwa available.
Kwanza njogu enafa kutuambia ule mzee wa mafia tao. Udu ulipa kwa mafia.
Haikuwa mimi. Atikuwa na face story. Sasa, hili tulikuwa na wangui. Tulikuwa tumetoka kasa kwa malo. Hata tulikuwa na malo, lakini malo nalikuwa mbele. Sasa, mi nikitembea na. Ile mpoko. Kwa la isa itembea tao tena. Ile sike uko. Unaita ngoji uko chini, misi juangi jina
hiyo. Mudhurwa.
Uko seza mudhurwa uko. Kombadi huko. Kwa tumeshuka gari. Adili, sita ipanda hizo magari tena alai. Sasa, tukashuka basi. Meka shaino uko mbele. Mi nikitembenga tao.
Na vanga. Mbagi mbagi kwa basi.
Basi. Umse ameendea baga mesa ubagi. Mini sinavanga earphones nikitembea. Nimesha shuka naanza kutembea niko zangu. Niku uko mbele nimeacha wangu yuko nyuma. Nasikiza ngoma zangu. Sitaka nikusikiza upuzi za watu Nairobi. Sasa mimi nasikia nani msa ananishika nilikuwa ni wangu hii. Yeah. Akanipointi huyo jamaa kwanza nikapanic.
Wangu yeye alikuwa ameshikwa sasa.
Sasa yeye hajashikwa sio msa anamfuata.
Oh, msa anamfuata sasa. Sasa na kushoto nisaidie.
Si ndio na deni nisaidie. Ah. Sasa nikaona ati niko na mafi msa. Ah, kwanza nikaujika kwanza nika.
Tena.
Alikuwa na mafi.
Bana, sasa nikasema
hiyo ndio hapo kipa.
Kwa mkono.
Ayaya.
Kari. Kama mimi sina do cash, mimi tuende kwa M-Pesa. Hapa kuja utumie uke ya M-Pesa saa hii.
Ende kwa baby.
Dakala.
Unapaka maroni. Teleta
jina. Nilienda nikampea pesa.
Kwa la biashara.
Nenda nikatoa pesa nikampatie kai. Nilikuwa nimeudhika sijui.
Na ile
Nairobi.
Naona tu mtetu
amekaa. Mbona ushike mafia?
Lakini uko na bahati. Jume ni mwana wa Nairobi gossip hapa alipointiwa gani hapo akaiti.
Hizi gari wewe.
Mimi niliona tu mtu alilipuliwa tu. Alikuwa mechili kwa kibase ya kahawa mechili tu na sisi.
Anakunywa kahawa kama sisi.
Yaani tu amekaa mtu.
Atuongea kahawa yeye.
Ni safi. Uko na dishi tu pa kahawa kama sisi saa hii.
Na tu niko na. Sia tuna atuna haters. Na ma haters wetu hizi kwa na gani.
Uko tuna shujiwa.
Maybe kuje na kisi. Kata nyama hapo kwa nyumba ya mama yake ndo anapenda kutua nayo.
Kigo madaga mse ya
dini. Ay,
yeah. Mieri ni shutiwa.
Ya di Mieri ni shutiwa. Ni kupa kisisi. Adani ni kupe kuliko ni pake mafi.
Umi unajua
na paka mafi.
Lani umse. Adi, hii msi mwita bivita unapakwa mafi.
Na kuna usi.
Itambia tango.
Lakini afadhali mafi kuliko kudungwa ukeni. at least ndani kona AIDS msee nipe pesa. Sasa unajua unashangaa ni kwa pesa ama na joke ama kwa serious. Ukimnyima unaenda kukufa juu ya 20
but then
ungepe tu 20 bomba hizo.
Wewe na nani amenotice vile Doja alinyonga zile my eyebrows na kanyonyele anafanana njugu.
Unaona?
My twin.
Jadi mimi ni nyoa.
Nyoa.
Nyoa hadi mimi kwa same. Nikinyo tunafanana. Na nyoa zote na niko hadi mimi na paint.
Tuende hiyo kinyuzia 1k.
$10 tutasema $1,000
$10
kinyuzi ni $10
kahanya
ni mapia story ingine nilikuwa na mastory mo bana hata nizikumbuke tapia mastory
sales to show story muna riba
our guest
kwenye mnanga life experiences
ni ndo mnafa kutushow vile
Vile mani ya mbaki mweka
Bala
Niko na story ingine Ya women Ya women in Nairobi
Niko na story umechitu
Niko na story ya women in Nairobi Sita toza ni nani lakini alinipea hadithi nikasema wanawake
Kaogopa wanawake
Wote
Utataja jina kubipu
Hata sitaji jina hatu na kubipu Iyo ni incognito story Lakini
Tucho
Hakuna kitu nimefanywa.
Vile nana hauna maoni.
Mimi sina maoni.
Kulingana na wewe.
Sina maoni.
Kwa sasa
lakini wewe
sina maoni.
Mimi
sina maoni.
Naona kama IG zenyu vile mnakuwa toxic ma guys.
Alafu mbadilike.
Kwanza ya mayeka.
Mayeka ni.
Naona ndio hapo. Kwanza kuna konga na usta wetu. Tyrone Star.
Nani huyo? Mimi posti mjuzi. Mimi kuna mtafuta. Mimi wacha niulize swali. Do you think it's wrong? Partner wako kama ni follow kwanza sana.
Wewe.
Ah,
ona.
Nani? Mbona demo ni muita goat?
See ni the goat.
Yaani huyo.
Anitango aje? Nitango aje? Yeye Kiranoa.
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 Ujua singino nananga kama ni wrong.
Kufanya?
Ufollow porn star kwa.
Maybe ana technology. Kuimprove. Ana follow. Yeah, you see mbaya.
Sema mambo porn star. See, partner opposite obvious.
Ina depend. Kuna mwenye na follow.
Sasa tuseme kama, kama mefollow basi wingi.
MC kuna hii podcast.
Huyo basi
ya fanatika. Ya majuu.
See,
tuseme ni kushu. Inakotu na maporn star. Maporn star bure gude huko kuma guest huko.
Sasa ni Nairobi Point Stars. Nairobi Point Stars mweza tu DM tu. Mimi na tu record episode
na kuna Point Star.
Awe kwa ngi Point Star bongo.
Kuna mtu record
episode
kwa hiyo. Resamu nilile nika play hiyo job ya Point
Star. Walai kuna
walai. Latike naonesha
studio.
Walai.
Wanaishi na posh.
Suni to me link let you. Kuna
nani kuna
requirement.
Mimi yako na iPhone mzee.
Kuna kwa job. Mbona mbona utembea ngi?
Kini kuna requirements.
Requirements ni?
Wana
amesha tu. 6 inches.
Kwani
6 inches.
Kwani?
Sina uliza. nani huyo? Sina nauliza. Mimi nauliza 6 inches. 6 inches. Napi.
Kinakata huko.
Wow.
Na correct.
Huko bana.
I'm going to go to the next one.
I'm not sure. I'm going to go to the skill.
When you four, I'm like three. I don't know.
That's why iko alone kwa kunje. Wa sina friends.
I'm not constant.
Kuna mkangi. Sina simu nasema mko above 6. Kuna mkangi recommended.
Mimi
niko na recommended basi. Uongo. Nasema uongo unajua aje. Na panga naye kwa bed. Atakoni na mse 24 hours.
Nice.
Na kaka kidogo moja.
Sasa tukae naye.
Sasa mkirudi singoje utaona uta recommend hiyo.
Ai sasa recommend kitabu. Kitabu wao kijani. Nilishafanya kazi msee. Ai.
Komboka.
Sasa huwa anaweza nisema ndio maana sisi mwambie kitu kaa hiyo. Sasa nimemwambia sasa yeye anaweza nisema. Tutaongea naye afterwards.
Ananiambia di nini?
Anyway.
Always.
Ni vile sijai. Widen my market na cheki. Nikianza kupiga shughuli.
I'm protected.
Mimi, you are protected. So,
maybe change team.
nimeswitch.
Mbona ujenda duka peke yako? Mbona ndo jamaa? Nangame kutuma kwa duka jamaa ajenda
pale. Sikiza amebadilika, sikiza amebadilika. Nimeka na yeye. Change. Alimeandika mbili hivi akaniambia
sasa ni nani nisaidie nitoke.
Sina demo mimi wapi?
Amenyoa kutoka home.
Oh, smart boy.
Mimi sina ndevu lakini mimi nilikuwa naishia kwa duka.
Kari. Waulize imenikata mimi.
I'm going to go to the next one. I'm happy. Last weekend ilikuwa kali. Nileta kina Glenn huko kijani. Kenda out. Siko niende out. Naona vile nakona na napenda bad decisions. Jamani. Nilikuwa niende home serious.
Kenda out.
Ile kama tishe birthday.
Twende.
Kiki yako ilikuwa aje?
Tupeleke hiyo club ilikuwa kali. Inabo. Oh, kushule.
Watu kubana.
Ni hadi kalenda yenu. Na receive paycheck quick daily.
Bana.
Sasa ndio sasa tulipo kwenda shule.
Ele, si mnalipo.
Unalipwa. Napo na mzazi fair. Itoshe.
Talent.
Talent
optional hapo.
Talent ni optional, si lazima ukule.
Ya kwa shule la.
La ile na mikono.
Kuna baba, mimi nakambia my week ingekuwa perfect.
Haya, ulipata mtu.
Ah, mimi na bora tu kuna na
kuandika. Mimi nilishinda, acha kiene kitu ya maana.
Kongo hii. Kiene kitu ya number 1, number 2. Number 2.
Liverpool kwanza, kiburi liko mingi
sana. Number 2.
Acha ni I have to go.
Sarafu alikuwa anafanya sarafu.
I have to go.
Sawa, nataka mafans wa Trent, Trent ni.
Pia tena ali oh,
player kwa Busha Fantasy.
Sasa basi, says he got the best.
Ah, I do.
Has he got the best? Has he got the best? Has he got the best right back in the league? I think the one.
Ah,
the best. Miss James.
Ah, wow.
Sasa ni nani?
Dalo.
Ndio go Dalo,
sio tena ndio go. Ndio go.
Ndio go. Ndio go. Ndio
go. Ndio go.
Ndio go.
Ndio go. Ndio go. Ndio go. Ndio go.
Tuafunga pena nyinyi mnabonga na tuafunga pena.
Get ready, get ready.
Tuafunga pena, si unajua tu kama kaida lazima
tupige.
Lazima tupige penalty.
Anyway, Glenn uko nasemaje?
Nibe. Glenn ako na girlfriend yake the whole week so.
Manze unapenda
sana. Ndio county.
Na kusema utapata mali unataka kucheat. Kumsi ada ni same story ndo achipe. Nimekusema. Amekuwa na girlfriend yake kimzima ndo maana na smile smile. Eh, sitamtaza hiyo na. Msikeme simba wito na tamia nini?
Kama ni wewe.
Namtumia link.
Kama ni wewe.
Na nimwambia
kize mini. Ni wewe na mimi. Na mwingine.
Atasikia bonde glen.
Kupiga.
Ukipigwa na mumama kama jembe yako utafika kikiwa tano.
Eh? Ati kupigwa.
Eh.
Kuna si na
kwamba nataka kuinuliwa sio unasikia eh what is it? Kuna inuliwa eh wewe.
Ukiweza inuliwa.
That's my.
Ukiweza inuliwa
la
kwepo. Wewe kwa hapo.
Moment, moment.
Mimi
ah bila
kukubali
hiyo. Ya
yako. Ukininua.
Ukininua imeisha.
Na mbona mpende
kuzaa? Sasa napenda kwanza nilikuwa
nikishika haga imeisha hiyo moment.
Wewe unakuja
kushika. Na wewe mbona ushike
mimi
na kukubali hiyo. Usishike hiyo. Unashika with consent. Kama kuna consent hapana.
Hapo tunaweza
kubali kwanza.
Mbona
unakuja tu ushike?
Ah mbona love language?
Yani love language ya mama zingine.
Susikie susikie. Mbona
mimi kwa kushika gaidi miaka na demi yako
sisi. Mimi kitu mabigi na nisema.
Yangu ni
wewe na mwanaume.
Mbona inakuboza?
Yangu iko mazi
na wasi. Tamkia
shit kwa niga. Sasa hii mimi matako ni gay sana.
No gay.
Ati mimi mental chemist.
Wewe shishishisha mayeka is talking at her.
Ndio ni chemist. Kenal kami di fantasi.
Ma flash us, flash us.
Fantasi,
fantasi.
Imaginations. Kenal kami.
Imaginations ina mtandika. Shuka
matako alafu na. So, una get. I think na understand
wana. Bishi ambali bayo wa drink.
Walai, si mimi ni baye. Usta kata.
Man.
Utashika matako.
Kona dhani.
Ai.
Alibuzo. That is the price you have to pay. I love
how you
look. Do I look gay?
Yes, you are gay, but I need the drinks.
Is this una pretend? But I kuna mtu mwenye anakujana.
As long as
you are sawa bana.
Kama
tapeana. Na wewe unaenda kubai wa konyagi.
Mabombe
hivi. Hey,
na kuna mabombe.
Yeah, I'm not gay, lakini hapo itatoa na blind eye. As long as I take the
when you show up. Eh,
but
you're
okay.
Na kuna bisexual. Na kuna bisexual.
Oh. Okay, guy. Can you see your ass?
Msia na kwamba.
Hey, yo.
Yeah, yo.
Yak.
Chiki wewe kuja tu. Chiki kwa bila za yak. Yak.
Yeah. Huh. Sasa, msalko ananiambia, "Kunjo ati atunafaka kuona ati mmoja ni lazima kuwe ugly mwingine pretty kwa relationship."
Yes,
ndio.
Sasa waka balance.
Ah, sinafaka kwa demo.
Ah, inafaka kwa boy ndio usipuli wasichana.
Ndio usipuli other people.
Ndio
maana wasichana wa rembo, wasichana wa rembo na kunga na boyfriend
jua. Bide unaona
ukiva sinjua ado labda.
Eh, ni do. Ah, si pia, si pia.
Unapenda pia ni mtoto amesikia.
Pia do. Unataka
jikushonga kwa na
mashini. Unakumbuka? Umeona, umeona boyfriend ya Nicki Minaj. Unapata mimi mtoto. Unaona vile msana aka,
unaona mtoto.
Lakini tunajua kuna do.
Msana do, msana do. Msana do kama ni kimina.
Inakonga unajua
lazima. Msana do kama ni
na vibe wote.
Kama
jina yanasikia mamaza.
Azim dema hivi excess. Alafu unaka tu vile unaka.
Kama yeye.
Yo
kwani
kaje leo. Sema
oh
yeah bless hi. Pretty boy bana. Nilenda glam ya
mapenzi.
Si ni ukweli?
Nikamwambia
wewe. Sina maoni.
Sina maoni.
Kamanga ninaendea
mahanza. Si
akikaa
tena venye anaka.
Exactly.
Eh so si ndio kuambia msichana zenu. Inakonga lazima tuende unakaa vibaya. Hatuwezi kaa vizuri
si utaona. Kiglana mfurahia msio
na kaka vizuri kwa roho. Big dog boss man.
Big dog boss man.
Kuna hope, kuna hope lakini wewe sura yenyewe unaangalia kila siku. No it's cause of the eh si kwati.
Vile bye.
Eh si kwa password. It's kwa
unique.
It's like uniqueness.
But if you bug at Rudy. Ama labda tu ni
kichota.
Demo.
Ah, demo. Ah, demo.
Ndio kweli.
Oh, nilionanga David Affleck akiwa emotion.
Ni demo.
Akisema,
"Ah, don't adapt that blah."
Lakini ni
hapana, acha nikwambie kitu moja. Acha niambie kitu moja. Kama mmependana, ai, kuna kitu
kwa sababu ya demo jaiva.
Ah, demo.
Kumbu sali niambia, ya naeza kuwa the pity on in the relationship.
Hii naeza kuwa. Adi saizi ni wewe basi.
Adi saizi ni wewe.
Anakaa aje sasa.
Adi saizi ni wewe.
Saizi ni wewe.
Ni vila wezi kuambia, umikuambia indirectly. Ati the pain of pretending yo. Friends, girls.
Niliona nilieka yu stamp.
Ni uyu.
Mama, nikuwa mimi yu kwa friend.
Wewe.
kutoka minute 25-26 hapo usikize beep beep.
Na baby
wewe chama yake alituma.
Nitakuwa mnatuma.
Oh,
by the way, vetting.
Oh, mna vet.
Tuna vet.
Sawa.
Mambo live.
Mambo live.
Watu wako, mtu wako,
mtu wako. Kwa nile kwa kwa nile utu me mtu wako, tumrate sisi kama men. Kama ya mbika.
Kuna gari.
sina ukweli.
Ukiwa na pesa yake anaweza enda akae nayo, mbona na lazima ambatane nao?
Si ndio?
Si ndio? Kuna pesa
na mimi kwao.
Kwa hiyo group yao kuna date la nini? Demo ni show.
Oh yeah, ndio. Ndio kwa group ndio lazima. Mbona kwa na do na gari?
Wewe abu niambie, umeka kivi kijani, mtu anasema, guys, tuende alchemist. Mnaenda.
Mbona mnaenda? Na msemi mwingine akisema, mtaenda.
Mimi nikisema mtaenda.
Lakini sema mnaishi.
Mnaishi.
Lazima uende.
Kwa sekwenda huko. Kama nani ako na gari hapa? Nominate. Haya.
Ponsta.
Atuwezi mpatia group leader mtu anatupa.
I'm going to go to the container.
Sasa tuna discriminate fat guys, but mzee ni fat guy
that
ni mchafu, ni black dude, si discriminate blacks, lakini
black ndio
ni mrefu,
lakini vile vijana
ni gay, si discriminate gay people pia ni gay,
but ukimwona
mareka alichutesho cha mareka na mareka kwa namani yake
ndio
submissive
sadi,
lakini ni mchafu.
Dem alikuwa na wine huko containers.
Dem
Alafu sasa unajua mimi simkangi kitu, simkangi. Tunakuja kumbea simu.
Kwa mabambo.
Kwanza msia kwa nakumbuka kitu tulikuwa na yeye. Na pia anamka simu na ni show, dada tulikuwa.
Na ndio hiyo.
Uy.
Na mlikuwa wapi ile date?
Date gani?
Snap zenyu kupiga.
Zili
unasema na mama yake.
Eh.
Alikuwa huko kwa, huko zile za sunset.
Siku gani?
Kwa siku za sunset.
Bali. Tumeleka wandi. Siliko tumeboeka, tukatembea.
Tukia wawili.
Lakini ya sunset ilikuwa na mista.
Wawili.
We should go there, man.
Tapeleka, una takupeleko wewe.
Unte uyu mdoko wa tatu.
Kwa jealous.
Situ shaona nini.
Nimo kwa jealous.
Young girl.
Tutakupeleka basi, tuwazitwitch. Tapiga sabu. Tapeleke nimo.
Paka wandi nisho.
So guys, tunaenda Supreme Court.
Bedee baba.
Lakini hiyo 6 kimanzi na times.
Nita politics. Mimi naenda times.
Nani alienda hapa?
Birthday wa mzee wangu tu.
Hadi ni October. Ah.
Hiyo day.
Hadi mimi ni October.
Wongo.
Hadi mwaye.
Hadi mwaye. Make a doctor.
When you?
10. Just like me.
Ah.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the
house. I'm going to go to the house. Birthday guys, we come to school. Mkito birthday. Na kwa exam hiyo day. Aishia. Special exam ni free.
Tulisema kitu. Tulisema.
Tulisema mimi ndio
alisema. Mimi nilisema nini? Mimi nilisema exam.
Nini
sherehe itakulipia bills.
Special exam ni free. Utarudi exam ukirudi shule. Na special exam ni rahisi.
Unapenda tu valid reason. Unaenda tu na forge tu kibarua na
daktari wako. Unasema
ulikuwa umeshika.
Sasa tafadhali, si wananchi, unajua, unajua kwa shwa leo hadi saa hii tutakapata. Sasa wewe you at hadi umi, unaona mna nyonyo mimi, si wewe ni tumenyamaza. Cheki vya mimi, cheki kwa vile mimi si unisa sasa, mimi napikanga uji, acha hivyo, wanga sina washu, natudanganya nikatudanganya uji na niko na blanga hapo kama mtu ashinda wewe. Nini? kona jaba kwa ni bro.
Si nilikupea. Si yule ananipatia.
Ndio kuchana jaba.
Wana deal tu.
Nilikwambia
sasa. Bede, acha niambie. Hawa si wako ugly ndo wajichungangi. Nasikia bila nichagie hapa. Ndio maana yeye ni ugly guy.
Jichungi.
Nataka kuwa pretty. Nataka kuwa pretty ni pull all the women. Weka utaki si sawa.
Iwe na other men.
Eh? Na shida.
Eh, muri.
Amesema yeye ni
baba. Sasa rafiki sasa.
Yeye ni kokuwa pretty, yeye ni
top smart. Sasa smart.
Sasa hizi smart.
Wait, anyone plug wa makeup please? Tuko na new client.
Tunaona niko na
Jogo makeup.
Jogo
big makeup.
Ni game city lakini ni
smart. Kuna hizo sticker. Na hizo picha.
Umsema alipiga hiyo
picha. Bwana jamaa alipiga.
Ndio tunafikiri lazima tuko na mzee.
Sinaambia na mimi na kwa bisexual alafu nakataa.
Unasikia manzi ya njogu. Kwanza alikuwa nani alikuwa me braid. Kama kabiji.
Ako na face mask. Na Georgina sinya alikuwa analisema ashaikuwa na maana.
Nani?
Alafu kumbuka hoteli ni bake. Sisi
wewe. Kwa na look.
Sawa. Ni vile nilizonga.
Utakuwa handsome. Ugly niggas awananga maluka likes.
Sawa.
Kwa sure.
Unajua duka la iko nani hapa kwa watatu?
Unajua unaweza kuwa na sura kopa.
Nani? Na sura kopa.
Ndio maana uliko na paka makeup.
Eh, nitapaka tu.
Yes, bitch.
By the way, kama tame girlfriend yako na anataka kwanza kupaka makeup. Kama unajua vile unaweza taka
yani pake girlfriend yangu.
Unaweza kubali akutumia kama nini?
Ndio.
Bora tukufikie tu kwa nyumba.
Please, kuni pesa za kuja ya watu.
Alikuwa
na pesa. Wewe unipigie hiyo face meet.
Pesa ya business ikiingia tutakula wawili. Haina shida ni pake kabisa.
Mimi nishaipaka hadi.
Mimi nishaipaka hadi sijali.
Lakini kwa demu yako.
Bana.
Sasa
ndo wale.
Sasa si akipata profit.
Yo si L bro. Yeye mzee alikuwa L.
Haikuwa L.
Yo si L.
Yo
si L.
Kama ni man.
Si mbona ni man si mwanaume?
I'm sorry.
Oje ipako wewe ni ugly.
Haina shida.
Mimi ni bad. Tunaongea na
kimbele za kwa pretty dude mse.
Yes good.
Ilko kitawa
tu swipe tu scroll.
Mimi nimeona hiyo staff mara mosi hadi si lazima nione.
Ah, kwa hands
na
kwa. Nikiwa wig napata nigga man. Napata nigga kwa na jeep mse. Natumia 10,000 hiyo siku.
Mimi ni shark daddy. Pretty boy.
MC nikiwa wig na nike fake boobs niende club.
Yeah,
I pick
ass.
Kwa
nini uko na?
Na
pick
ass.
Wow. Oh, yeah. Yeah, yeah,
yeah. Oh, menoti sana. Oh, jeez.
Wanda liko na mita.
Ana mbaje tu
sana ya matatu.
Sawa, madem kuangalia na boys. Kwanza wewe ni imo nimezoea.
Sana angalia na.
Wacha ni washe.
Wewe nyamaza.
Nyamaza. Sikai bainaka.
Oh, hadi si tukiset standard za dona set. Tuliona kipepo pana na kuna red. By the way, tuliko tutasoma hizo mastaff ma red flags. Atike na red ipo
ndio. Kama una skin care routine.
Ba red flag.
Nani boys?
Ba nani boys?
Sasa unadekua ugly
zingine ni una red flag. Lakini hadi mimi
sana leo hapo.
Skin care routine.
Na update on stuff. Washa asibu na mkono washa uso na hand wash.
Kushikisha
kushikisha na shoso na ushanda hand soto
na menengai
kimenengai kimenengai ndio sako ningu unafua
muganewe kiruka
haisabu
kwani itarusha
babai
na menengai
sodi yeye uko na ibaso
kwani uko na wako
niulize
eh meno leo ni
welcome tekeja
wao basi niko na wako
niko na gawans per month. Okay, funga mwezi, kata.
Nekata. Yuko noga, niliko noga kikishia games.
First January.
Sini mejitoto ya kukona kata kikishia games. Sia diwe mayaka kata. Umse tukitaka tu ligidaru, hata kukena game interclass. Hakuna kuoga. Na tupoteza viatu na socks.
Nogia wanaume.
Naishia kejani kudos. Lona meka kagio shule once. One time. Personally, I'm not going to be able to do it. Vile a woman atakuwa vile tagini chafu during the day, so the same na a man's as long kama especially kama una shinanga kumeka hakuna kitu nafanya, so kiasi a woman unapata uoge tu. Eh, by the way, tupane tu test nini mtakuwa uone na atakuwa mchafu
that year nani mwenye ushakubali
nakata
nakatari anakubali ndio nakataa.
I'm not sure. I just need to record 3 weeks.
I'm going to go to the next one.
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house
alafu pate kura zako.
Na nipate tu kama vijana wanaenda kwa sekega.
Jaza wako wa familia haja kupea kura.
Ndio unajua kwanza
unajua wewe.
Unajua kwanza. Unajua like grandchildren sio unajua tuko 97.
Gani?
Kazi safi hapo.
Kuna mtoto wote.
Shout out to that grandfather.
Alikuwa na 3 wives na each wife alikuwa na above 10 children. So grandchildren tukakuwa 97 alafu grand ni 100 and
alive. Mko na great.
Unaona baba babangu.
Tuko wengi sana nipia kura.
Bas.
Alafu class nyinyi
na. Ule ndio ile mtu alivunja roho. 76 family and friends agreed as the not ambotea na alipata
na alipata loser. Kuna mwingine alipata zero. Tuleni video kwa group alipata.
Kwa
police station. Kwa police station yenye watu wa familia yake amevote. Hadi amevote.
Ana zero.
Hadi amevote alipata zero.
Ni loser.
Kasi ni win.
Sasa zingine manzemo.
Ni ukora bana. Ni ukora bana. Kuna vile.
Badhi inaonekana si ndo tunapenda na hizo zote.
Tuna nataka turudishe hiyo
sisi tumebuy
hiyo generation ya
mebuy kama
mini wives.
Nini?
150
generation. Ni kwa generation X.
Hata vitendo ndo tutakuwa footballers.
Badhi mnakumbuka ni
wale wa hiyo. Hapo na the 10.
Aje?
Nick Cannon.
5 5 5 10 10 10
ndapo kwa
Nick Cannon.
Yeah, na do. Na jamii inaonanga kama uko na do.
Sio uko na do pato.
Ndio.
Mimi ningekuwa challenge na namna set boundaries.
Makawa 10.
Nimezaishi poa kama mimi set boundaries na kuna pressure.
Kuna issue.
Sikize mani badio pata hizo money hapo tunapelea.
And then you know
kwa mama baby mama.
Sasa ni ujinga.
Mbona?
Yeah,
but then nilionanga pictures kwa matoso
ile ati
tukio watu hii ile bash ile kelele project X.
Wow,
it was serious. Ingekuwa walimu
jikese.
Wow, makaniko hapo tulikuwa
hivi. Tulikuwa primary
school. Tulikuwa
school
but tulikuwa
high school tulipoa story.
Tulikuwa ni kwa news
kumoki. Ilikuwa ina kuslap. Mbona hiyo movie project X
nimeona mse
ndeko hivi
ndeko hivi hapa na mama wase wana kam TV mse alikuja alipanda slide akaka kwa kijumba fulani huko mse anatupoko kama
ndio wase na organize events team organize
eh tu mama zitu organize
mimi nita attend na
mbona
zitu organize eh tushike BNB tame 5 bedroom
tame area moja
kimani
BNB
kana pool
BNB kata tu hivi kwa the
same place
eh ba yeye
za kwa
project plan project tawa pangia
generation Z
project Z
project Z na
tunajua
polisi oi lazima
tunajua polisi
kwenye hii
ndio ni kwa
police
no police sorry I'm sorry guys I'm sorry
police
wala wenye watu wenye aliwaenda kulala kwa cell. Oh, so kuna connections already.
Ah, ni side of content.
Ni
kwa mbali. Mimi ni kwa mtoto. Sijui nilifanyanga nini. Mamangu alinipeleka kwa set.
Same.
Na ndio wale decide use iko siku hadi class 1.
Wise.
Tumshawe kwa party hizo na mtana na wewe.
Wale nilipigwa. Nilikuwa ni furafura hivi kila mahali. Hadi
umepigwa na nyama
ile kwa huko. Nilikuwa na shida kutembea.
Sasa na kwambia rudia tena
wewe. Wale nil Chalini kwa na mkiu mama.
Ndi kana ito wakangu ya. Ndi devu wewe.
Wala.
Ndi devu.
Ima sako nye.
Ana nipi mkito waki mimi.
Pele kwa sel. Kitu kwa chief.
Eee.
Kuliko na fani.
Mibu dango alikuwa na lili na mimi ya kodi mili.
Kwanza.
Nata kuchafuwa tuja ya white.
Kuliko tunishi.
Kuna pele kwa sel.
Kuliko tunishi lamu. Sa kuna lamu. Alafu kuna shera. Sa. Waves asubuhi. Maji na kwangeme nda kwa sili. Alafu sasa jioni nimerudi. Kama sanga ameniambia nisiende shela. Sasa kurudi jioni nikapata maji nimerudi.
Okay,
nice. Sasa zipita. Yaani
nifanye kwa laptop. Kwa side nyingine.
Sika bidii nipige tu mzee yanga nikujie. Kwa home.
Biba.
Akaneta bomonga kanaja tu hapa akarudi kwa baba.
Bomonga
kanachukua tu. Sel.
Kana upigwe kiboko mse.
Nilipigwa na piga nduru ase niwache.
Ah, yeye kijana.
Seri nyinyi.
Wewe unavuka na umemuzi vuka.
Seri nyinyi. Sasa juu ya hiyo sasa.
Wewe kwani ulifanya nini?
Kwa Spider-Man wewe. Spider-Man.
Bwana.
Pele raka. Tuko cheza PS ndio. Sasa rafiki yangu alikuwa na game yetu class hapo. Nakaenda uchi. Mimi nikasema
ni game kuchukua game.
Sasa mbona umsema na game yetu? Nikapanda
wao. PS2.
katika game ya PS2 safi.
Spider-Man. Sasa sneaking kama Spider-Man mzee.
Mimi nakunga Spider-Man bebe. Sasa nimechukua vizuri nimeenda home. Nimerudi. Masa huyo msa anakuja kwetu ati msa ameumza nyumba yangu akakuja kuniibia vitu.
Hapo
tu kwa send
ulikuwa
sana chukiwa sana.
Ulikuwa
sana
nilipeleka juni. Sasa nimevunja balbi yetu.
Lakini mimi nasemanga si fetish yako but before ukue mzee unafaa ukue jaribu kila of this ndio mbele tena niko mzee sipate hiyo hiyo tamaa hiyo ad hiyo hapo kwa 40 years na kuna watu hii mimi
Canada
mimi na wewe
Tanzania next week.
Unipe 12,000 uone kama sasa inarudi nyumbani. Haina shida ni kidogo lakini nipatie onekana rudi leo. Wewe
imeisha bana, tumemaliza. Kitu si tumemaliza.
Oh yeah, tumemaliza.
Asura alisalimia.
So guys, record yetu kali.
Kitu wazimu leo. Freestyling.
Leo tume freestyle itakuwa na zina.
Tutakuwa
serious kutoka
hivi. Nani tatry kusikiza podcast?
Unasikiza?
Mimi nasikiza. Mimi
nasikiza anga by the day, nasikiza na serious. Nasikiza at least. Umse ndo nasikiza anga zote je ndo
ni. Nasikiza zote. Mimi ndo naedit hizo vitu. So lazima
pia nasikize. Eh? Tena form. Siambiwe.
Msiani mimi natutolea kwa yeye.
Mimi na encourage hii.
Tunakaa chini
hii ni mtu basi.
Unataka kuia.
Mimi na dira.
Tunajam,
najam.
Umse usikie mbona huko.
Nani?
Tao. Steve.
Wewe ni wewe guys. Bye.
Eh, tunaweza piga selfie.
Bye.
Okay guys, see you next week.
Bye.
Bye.